Kaswizi, manekeo aka Shy Trigger. Castitious.
Niwe kamero timu makianga. Niwe karimu kwa polionse. Mami, niwe natemwa. Niwe bo natemwa. Niwe natemwa. Kulibe na wina. Niwe kamero timu makianga.
God, you will be my witness.
Niwe kamero timu makianga.